Umar Koro Hamane Ndungu hono baldo dimo dembo Umar Koro Hamane Ndungu hono
dar wani ko wani
magana fune be yare hono baldo na Alfa Koro Umar Koro Hamane Ndungu hono baldo Dokwel Koro Umar Koro Hamane Ndungu hono baldo Atte Koro Umar Koro Hamane Ndungu hono baldo Hamadi Umar Koro Koro Umar Koro Hamane Ndungu hono baldo Bubakari Koro Umar Koro Hamane Ndungu hono baldo non dali Ndungu yaya hono balda Hamadi Nyanga Sele nyaado woppe nyangiri paddore nyangi so jam nyalla bala hono baldo Hamadi Bello hebe garnya wase tela tinno nyawla jalo hono balda Buna way Aissatou Oumar Koro Hamane Ndungu hono baldo Buna way Belko Bel Oumar Koro Hamane Ndungu hono baldo dalini pulloma wala nyalande bande bawdi seedi dilli Bulla Hamadi Oumar Koro Hamane Ndungu hono baldo Bulla Koro Oumar Koro Hamane Ndungu dani ngam dani barke hono baldo non Buna way Kadija Oumar Koro Hamane Ndungu hono baldo Bulla Dembo Oumar Koro Hamane Ndungu hono baldo Bulla Malade Oumar Koro Hamane Ndungu kanyum dani am so dani barke hono baldo Bulla Maydama Burama Birama hono baldo Bulla Hatta Burama Birama hono baldo
Wanyi
Wanyi Wanyi
Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi
Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Wanyi Tani Usman Demba Bokari Samoro hono baldo Tani la koy weloore Demba Bokari Samoro hono baldo Tani la koy fune Demba Bokari Samoro hono baldo Tani juuta Demba Bokari Samoro hono baldo Tani la koy celli Demba Bokari Samoro hono baldo den fulla somi noddi mama noddo jawro Allah jawro Babakari Cheikh
ko jam
irajo Allah jawro Allah irajo Allah boori Allah irajo jawro boori Allah irajo Aissata boori Allah fulla sewo boori Allah fulla Ibrahim boori Allah Irajo almami boori Allah jawro fulla Ibrahima boori Allah jawro fulla Seku boori Allah jawro fulla Samba boori Allah jawro dañi barke fulla Amadou boori Allah jawro fulla Mourore boori Allah jawro Aissata Oumar Koro Hamane Ndungu fulla Belkoel Oumar Koro Hamane Ndungu fulla Hamadi Oumar Koro Hamane Ndungu fulla Kadija Oumar Koro Hamane Ndungu fulla Demba Oumar Koro Hamane Ndungu fulla Koro Oumar Koro Hamane Ndungu fulla Malade Oumar Koro Hamane Ndungu dam ade Allah tab jawro Allah tab boori Allah tab wuri boori jawro tambur ma boori jawro tani sambaji da boori jawro tani cierno jawro tam Bakari jawro mo fulla somi noddi mama noddan Hamadou Seku Hamidi Saidu Hamadi Kodda Hamadi Nyanga Sele Hamadi Nyaada Woppe Nyangiri Paddori Nyange so jam nyalla wala bela hebe garnier wase tela tinno nyawla jahla o afo galle hore koraji Hamadou Seku Hamidi Saidu so yawano en fuy andi nena ko homa dañi dum sa dañi barke fulla Aissata Hamidi Saidu dañi dum dañi barke fulla homa dañi dum so dañi barke fulla ngada Hamidi Saidu hono baal fulla nana Hamidi Saidu hono baal fulla Seku Hamidi Saidu hono baal fulla Fanta Hamidi Saidu hono baal fulla Saidu Hamidi Saidu dañi dum dañi barke hono baal fulla ngada demba si fulla sori demba si fulla Fanta demba si fulla nana demba si fulla kanyi je handu bangi ham handal Allahi bangi ham karamani bangi ham sofurullahi diya bangi ham fulla kanyi je nabbe dabbe dafetede chofi juudi julitidi Hamadi Chonowo endam Hamadi Chochowo gondi Hamadi ma lando seyni dum so seyni di suudu yummu e suudu bamu yida suudu kaaba gila duubi mum ura seeda fulla somi noddi dum non lam Seku Hamadi Oumar Koro Hamane Ndungu afo bele be garnier wa se tela tinno Seku Hamadi Oumar Koro Hamane Ndungu
jalo Hamadi
naje mo be fulbe be gala nyalande gonde hono bal non non
bal ko wandi mo
nyanga sele nyaada woppe nyangiri paddori nyangi so jam nyalla wa
jam bandu ko wandi mo
wodi fa da Hamadi Oumar Koro Hamane Ndungu hono bal non non
jam bandu ko wandi mo
Muhammad Oumar Koro Hamane Ndungu hono bal non non
jamani
be fulbe be gala nyalande gonde hono bal do pullo nyanga sele nyaada woppe nyangiri paddori nyangi so jam nyalla wala
ko jam
lo bele hebe garnier wa se tela tinno nyawla jaro hono bal la wodi Muhammad Oumar Koro Hamane Ndungu hono bal non
non
pullo homa dani om dani barke pullo Oumar Hamad Oumar dani om dani barke hono bal non pullo Birama Hamad Oumar dani om dani barke hono bal non fulla yawra Hamadi Oumar dañi yom dañi barke hono baldo fulla Allah Hamadi Oumar hono baldo fulla Ada Hamadi Oumar hono baldo fulla homa dañi yom so dañi barke fulla ummu Hamadi Oumar hono baldo fulla way anta Hamadi Oumar hono baldo
hamari ba
kadi da ko anta umar hono ba kadi da ko allah
hamari ba
bullo kanyi je nyibe gane dem ona je pare gane dem ona je soifa gane dem gane de gane dem nyalli unali dem wali unali dem bullo kanyi je nyibe nyibe te ngante pale pale ke man fami
kartan
den o bete bete mede e beawo e bekawo basi wala e hamadi hamma allah e koro ali allah
nan
dem nyuma demba humobe korot demba ma defo wala e mum demba ma defo be kewtaki demba ma lando seni dum do seyiri dum yide suudu kaabe kanye bikko yum gila duubi mum buura seeda demba kolaado korsinaado kolaangal hakkunde beyaawo e bekaawo bamako
wonno
tebi teppel magnitada hamadi hamma allah e koro ali
allah demba
kullo jido ma wana banyo dokko ma wana teeto hono ba kullo hono ba donno faduma allah ko ara ari allah hono ba allah
haaji
bi pulluma wala nyalaade bonde hono ba don
moyi
baama allah hono kam
altina allah ko ara ari allah hono ba do aadu allah ko ara ari allah hono ba don
moyi bana
fuddene ngala nyalaade bonde hono ba usumam allah
moyi
ari allah
allah demba cise
hamadi hamma allah ko ara ari allah hono ba don
cise
hamma ko ara ari allah
hono moyi
bana kullu hamadi hamma ko ara ari allah hono
ba moyi bana
kullu ummu ko ara ari allah hono ba
don moyi bana
kullu atta ko ara ari allah hono ba don
moyi
yeya ko ara ari allah hono ba
don moyi
saba e marwa
moyi
sade weenu mawndu jaaraka weenu mawndu sownu weenu mawndu tulba weenu mawndu julolde junkoroje ibbe saña nawre tonna allude mbatama ñaale jeyde mbatama cilinije dubaleje mbaɗa cuuso ɓiyi cukkiri pullotaji pudiri demba gila
ñande
okkuro
nende duɓe ko jam
wona fulɓe so on bonani fulɓe
bonani marki ko jaba kara cuwaki so hate namulado wadi ko jalo